Kampala kilabu tuzi chokaruno Biachuka kati ya wana basi nagano Young and rich, happy.